it's your boy now. Imi, imi handi za twibuka ibyishimo twatanze imvune za tuzonze ingoma zirenze twakoze ariko mukane kwemera kugeza na nubu. Oh yeah, ise muzemera twafuye.
Kuvuka ndi umuhungu nibyo byangiza umuhanzi. Nanazi ko hari ubwo byavamo umugati bijyamo na nabibamo neza cyane. Rubanda ruhera ko rukunda inyandiko zanjye kuko twakuze imihanda irimo amabara. Twashyize ibyo twabonaga hagaragara. Kuri rero hari abantu bakukwangira bakakuvangira ubwihangana rigatangira. Ntaburarika abo twakoze ku mitima walayi bikanabahindurira ubuzima. Iki cyatumye twemera kuba intumwa za rubanda ngo tuvuge ibyisha zaritavugwa. Njye nizera yuko hari igihe kizagera mugisha ukaza amahirwe akadusekera. Kizabarenga babona uwo bise ingegera rigukora amateka ahantu hose arenze ukwemera.
Imihanda iza twibuka
basatumvuga
ibyishimo twatanze imvune za tuzonze ingoma zirenze twakoze ariko mukanga kwemera kugeza na n'ubu. Oh yeah, ise muzemera twavuye.
Bibaho kandi biravuna mu gutangira gusanze neza katari ko bizarangira kuko n'ubu hari abifuza ko dusangira kuyabo iminsi n'ubuzima bigatwangira. Hari ibyo tuvuga tukumva birabaye ni byinshi nanditse muzubu mwabonye. Sinzi kizabemeza ko twako dushonje ngo nuko muzi yuko twatojwe. Yego nta muhanuzi wemerwa iwabo usanga ahubwo twaturirwaho ubusambo nyamara twemeye kubabera ibitambo. Igihe kizavuga ko twarabakomando bibaraguza ngo ducezereza ngahe. Nibo batuzi kuko nibo bakanzwe banazi ko umusiba arejo n'ejo bundi kazafatwa iyi mpano iragabura ubundi.
Imihanda iza twibuka
basatuvuga
ibyishimo twatanze imvune za tuzonze ingoma zirenze twakoze ariko mukanga kwemera kugeza na n'ubu. Oh yeah, ise muzemera twavuye. Imihanda iza twibuka
basatuvuga
ibyishimo twatanze imvune za tuzonze ingoma zirenze twakoze ariko mukanga kwemera kugeza na n'ubu. Oh yeah, ise muzemera twapfuye.
Ise muzemera twapfuye.